It's Olan, baby.
That boy passed me the wind. I'm about to say some new shit, nigga.
Konde boy come number one. Uyo etsi wakuni fanya ninwe nilewe mbona Simoni. Simoni, mawazo ya kuni fanya ninwe nilewe misi ya woni. Si ya woni.
Na ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka kwanja. Mara moja moja na vutaka ganja, ito ikae kiganja.
Baba got it for a blessing. Living my life, no stressing. Music, that's my dream, what I'm chasing. Ukisikia nimelewa ni tetesi. Ona ni never nata, na biti. Piano za kisasa na TVT. Mwendo wa boy, kutu na yarudi. You can tell sijalewa ni kusuri. Leo
sijalewa, sijalewa, sijalewa. Ninafanya kusuri. Sijalewa.
Exclusive from SureLoaded.com.